Firebond Records. 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 Elempizo house yo.
Unaweza tamani kupendwa, ukapendwa sana mpaka ukashindwa kupendwa tena. Usiamini mtu kwa kusema, muamini kwa kutenda. Ona, muone muone huyo.
Niliyedhani ndiye, kumbe alikuwa siye. Nilidhani nilipata, kumbe nilipatikana.
Kama wahenga wangeacha nambari za simu, tungewapigia mama. Ona,
mbona mapenzi yanafanya watu wanakuwa wasimu duniani, hey. Ona, mi sitaki mapenzi yako yaka longo longo, yaka longo longo, yaka longo longo. Mi sitaki mapenzi yako yaka longo longo, yaka longo longo, nia uongo uongo. Mi sitaki.
Umeni shikamboni sioni, umeni umiza na uoni.
With my mind, yo. You don't know I love you, baby, yo. Why, yo? Every time you chop my money, yo. Every time you chop my money, yo. Baby, yo. Why, yo? Every time you chop my money, yo. Every day you chop my money, yo. Baby, yo. Why, yo? Mapenzi yako yaka longo longo, yaka longo longo, yaka longo longo. Sitaki mapenzi yako yaka longo longo, yaka longo longo, nia uongo uongo. Mi sitaki.
Unaweza tamani kupendwa, ukapendwa sana mpaka ukashindwa kupendwa tena. Usiamini mtu kwa kusema, muamini kwa kutenda. Ona, muone muone huyo.
Niliyedhani ndiye, kumbe alikuwa siye. Nilidhani nilipata, kumbe nilipatikana.
Kama wahenga wangeacha nambari za simu, tungewapigia mama. Una
mapenzi yako yaka longo longo, yaka longo longo, yaka longo longo. Mi sitaki mapenzi yako yaka longo longo, yaka longo longo, nia uongo uongo. Mi sitaki.